Gia, Shadon Productions, Kill the Dawn, Sins of Stand On.
Yo, mic check 1 2 1 2. Since I start monthly, you know how I do. Okay, siku ni mpya la mimi ndo yule yule. Jana ilisha pita na leo ndo mule mule. Nane ni jua kesho li aje anieleze. Sema, nini nangoja ka vipi basi tushereke. Bado mapema sana, ndani watu wanazama. Wengine single, wengine pair, wameshikana. Beat ya Q ndo kama hivi na dunda dunda. Mikono juu jiachie, acha kuvunga vunga. Shake your body body, move your body body. Usiku wa leo kuwa na we mrembo fahari. Party like never before, nini nangoja na geto nitakupa tena some more. Tuko pamoja na machizo ya kitaa na maduu vifaa juu ya jukwaa ndo hivi nipo mwana sana.
Today's today, msema kesho ni mongo. To try to enjoy wote bila kinyongo. Today's today, msema kesho ni mongo. To try to enjoy wote bila kinyongo. Today's today, msema kesho ni mongo. To try to enjoy wote bila kinyongo. Today's today, msema kesho ni mongo.
Yeah, leo ndo leo, siku zote kesho inaga wakika. Tuisome leo vile mumba meandika. Cause leo ndo iliopo, na mpaka umeshinda baraka. Sio kila jana leo hii upo, njoko chinga ule bata. Umetinga mwafaka, hindo ile siku kwenda safari. Sio lazima tuivuke mipaka, ile ngependa we mbali. We ukanda nye bari, kitanda kwenye bonge hotel. Ya dimwana media kama mnali, aje kutubamba na zali. Nataka nkupe kila lichofundwa jando. Kijavishwa pete ila kachapunda au maringo. Takukonga na mikito na sio kuonja tu kidogo. Mahaba leo mzito kimpalianda mwenye songo. Today is today and tomorrow is not a promising day. To fry to play today like there's no other day. Like there's no other way. Today is you and Jay. That must be a mash made in heaven. Yes, you and Jay.
Today is today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo. Today is today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo. Today is today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo. Today's today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo.
Na juu ulingoja sana collab ya mimi na Mon. Checking watoto Sins of once again it's on.
Hivi ndivyo
kama juzi na jana, lakini leo ndo leo na vina vimepangana. Make some noise, party leo so kimya kimya. Kuna kukaa usiku kuche ni wima wima. Mr. DJ kisha weka replay. You know what I mean, kitendo bila taku delay. Twende kushoto na kisha twende kulia boo. Nama kidogo fakamo na chungulia ooh. Na chizi kaa maneo ya kati jinsi unavyo kati kaa. Sogea karibu ilini weze kushika All eyes on you, check yo na kushanga. Na so kingine na check ilo lako bamba ta. Sipati picha ni vipi takuwa in my bed. Na 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 I'm
today's
going crazy.
Today's today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo. Today's today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo. Today's today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote bila kinyongo. Today's today, msema kesho ni mongo. To fry to enjoy wote